Zell.
Saldito.
Baby when ni tam tam, moyo wangu umefanya zam zam, kama karuna guruma vroom vroom, na kwa mapenzi galo menifanya
mpupu. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Soft, soft, Toto when he sop, sop,
Watoto yangu yiko parara pirera, yiko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers, mama, keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji, samini bwana mpendaji, mama.
Swear, strike ya tanani,
nifunza ukunaji mama.
Mtoto weni dhitima, yani umememe. Yumani kwangu weni dhitima, yani umememe. Mtoto weni dhitima, yani umememe.
Kila kona umeniteka dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima. Kila kona umenibeba dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima.
Mtoto weni dhitima, yani umememe. Nyumani kwangu weni dhitima, yani umememe. Mtoto weni dhitima, yani umememe. Nyumani kwangu weni dhitima, yani umememe.
Coming slicer.
Exclusive from SureLoaded.com.